Get free music on mdundo.com.
In you I have found joy, in you there is peace, which has never been found before. My desire is to please you and always be a vessel used by thee. Ninataka kufanana nawe, Bwana.
Nakuhitaji, nakuhitaji.
Kijito cha maji ya uzima, Yesu yeye.
Nakuhitaji, nakuhitaji.
Nataka kunywa kwako ili nisiwe na kiu tena, Bwana.
Nakuhitaji,
oh, oh, oh.
Nakuhitaji.
Yawe,
Yawe.
Hallelujah. Baba
Yahweh,
Yahweh,
Baba
Yahweh, wanitosheleza. Only you can bring peace to a broken heart, Father. Only you can give joy where there is pain. Ah, Jesus. Only you can satisfy a soul that needs love. As men, we can't show a compassionate concern to others, but only you can satisfy a broken heart, Lord. Araba Shekaiba. Oh, hallelujah.
Wewe ni rafiki mwema Bwana.
Wewe ni rafiki, oh, oh. Siye wa kawaida.
Ni kwako tu,
ni kwako tu naegemea.
Nikiwa nawe,
nikiwa mbele zako,
mbele zako tulina amani.
Amani yako ni kama chemichemi ya
Baba. Jesus, I want to be like you, Allah.